Tababarkanka saabsanaya isku xirka warbaahinta iyo hay'adaha samafalka ee Lancaster Lifeline program ayaa galay maalintii saddexaad oo la gabagabeeyay magaalada Baydhabo. Ku qaybgalayaalka ayaa ku doodayay habka Lancaster-sii lahaayay dadka dhibaatada ah dirti iyo hay'adaha samafalka, iyadoo la mariyo warbaahinta si wacyigelin toos ah iyo helanka. Tababarkan oo la gabagabeeyay waliba ku faa'iideysteena aan hukoomada wariyalka iyo dadka ku shaqeeya hay'adaha samafalka oo kool galaba magaalada Baydhabo oo uljeesiyeen haya sidii xog dhameystiran la kala lahaayay iyo wada shaqeynta hay'ado iyo wali warbaahinta. Aan hukoomada ku qaybgalayaalka tababarka iyo aragtidiyo ku dhiibidii maalmo isdareer iyo waliba markaasi ku faa'iideysteen.
Ona salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maay balaray Abdulmajid Abdurrahman Aadan. Seminaarkun oo sidii bir dareere wa may hay seminar eedan fail oo diwaan macallimiin khibradan leh seminaarkun libiyay marka eedan ka faraxsana inaan seminaarkun iyo seminaaro la mid ah inaan u soo marka meero kore hay'ado iyo may ba warfaafanti may ba hadda arag hay inii wal fail dadyo ku bahi ku may ba hadir fail ma lahayna laakin geek seminar kun dadku soo dii wariyalka ah iyo heeyado may ba fudud saadas inii yu hadu ku dib xiriir iyo suubsadaan waana si fail iyo nas kala shaqeeyaan marka arintaasa jarta
raahi may ba ku faa'iiday horta kooti heeyado may ba haanad dadku gaar aan shaqeysadaan taasoo kala wareeyo na gaar aan si shaqeysadaan haddana may ba faa'iiday markii oo isla shaqeeyaan anti ku sii faylato wada shaqeynta oo war oo idaacadoon ogaayna in jawiida oo heeyado ogi taasoo kale idoon wal ogaayna oo wariyalku ogi marka la iska darano warbixin fayl iyo nahay wal muhiim ah ku baho horumar faylan lagu deero intaas ku fahmi
marka tobarkan in intis ka ekaado maskale in ee qayb kale abuji kale lan welo wili doodo iyo wili ba aragtida wariyalka dadka ee joog shaqeeyo in si dareeran
ha way barajay inta si dareeran waa hada geey dad oo tar kooban leh oo qayb galay hadana dadka la ku sii qayb geliisa dadku doon ku faa'iideysan waa magaalada dadku yar hadan tar ilaah koob iyo kumid ee dad badan jiraan dadkaasna salaam u qayb geliyo oo ku faa'iideysan haani ku faa'iideysan dadkan si deersin
Ustaad Abdullah Yahuudo wax Usmaan oo kumide macallimiinta tobarka biyaaya yaa ku warbiya casharada la ka baradii ee waliba tobarkan kureeda filashadii walayeeta
and barnaamijku muhiim dhismay waa ham and lifeline programming barnaamij oo macnaha la gartay galay in la ka badbaadiyo nafaf isla markaasna hoos dib ku dhiyo dib ku dhiyo macnaha hoos la ka dhiga fadhiyo and barnaamijka macnaha walaa oo macnaha fadhiisada maalmood oo limaga participants ka oo la xuliyo oo media la xuliyo inta badan and NGOs kale macnaha qayb ku yihiin waa la ka baray may waa ham barnaamijka horta lifeline programming series may ee yaa muhiimada hayti and Michael oo la baray may isbeddel ah sheeno kale barnaamijka and lifeline programming kam iyo may ku bedelayni barnaamijka caadiga oo newska ah ku bahaw ee waxyaalaha la hal maala oo ku mid ah macnaha humanitarian principles ka iyo qaabki macnaha in la han aruri fadi aqbaarta oo iyo si coordination la nasoo bi fadi macnaha hay'adaha barnaamijka qusaya hadii xag international level ee taala macnaha oja hadii local ee taala wasaaradda humanitarian ka si xogtu bahaasa in laga ta xog oo macnaha oo waafi ah imbarshaalati ah dhaxdhaxaad ah lanagu dulmiyaan xaqiiqada ku hadalaysa fasbooyinkaas ayaa macnaha yalla ka baray media dadka ku socdaan iyo NGOs kaba hadii aan si gudu galo macnaha barnaamijka lifeline programming series ba wa barnaamij macnaha muhiimadiisa ata in macnaha lafle ka badbaadiyo oo macnaha dib hadeeri si li badbaadi fadi ama dibkii ka dhiilay ku yaraa fadiya horta muhiimadiisa ata in madal macnaha in ma isbedel sheeno koro walbada isbedel sheeno koro life lab program ku macna barnaamij lan ka talgal waa intii isku jawaabo baahida degdeg ah oo qofku bil aadamka oo macnaha dib ka dhiye nooc kasta haadoy bi falaal saate haado muxu aha ilaahay ma sheelo nurgir ma qabno ba ilaahay ma sheelo en badi haato macnaha in abaar hal dhac baraka ida haato dabka haato waa barnaamij lan ka talgal intii isku macnaha ku jawaabo arrimahaas
waliba tobarkan si wada jirayo fulina hay'ado BBC Media Action iyo madfa oo ah hay'adda maxalli ah wali banaamijyo gelisay hay'adda USAID